Wabin was back in business. Mm-hmm. Bavi mojeki da bed mother. Mojeki nation.
Kwa chiyo wakubate baby wagana na ye. Sebi wako fumbo neta neta baby. Ziganye baby chongu matida na ye. Ebi wako kuwa sabi ya kulisiti. Na wakubate baby wagana na ye. Sebi wako fumbo neta neta baby. Ziganye baby chongu matida na ye.
Esonga zobu fumbo chimanyi siza kupapira. Osanda kwete gereza bifonga tona tomira. Chirabike nakuzino muri kumudi baba. Walabe nakuzino nze bintu vya mwe vya ndema. Olumbu kwa nalire nkera gambo nampasa sigana. Vya kukuwasa na yenga tege seka chibifonga. Sina kuwasa cheva kugambe vyo bufumbo. Vijirabi indam. You wanna make a big man run like a jaguar. Ngezo nyege kubyo bufumo kutengo mses. Zeno rubuto runu mitewo. Feeling is on mukwano zidukideo.
No one kubate baby wagana na ye. Sebi yoko fumbo neta neta baby. Ziganye baby chongu matira na ye. Ebi yoko kuwa sabi ya kulisiti. No one kubate baby wagana na ye. Sebi yoko fumbo neta neta baby. Ziganye baby chongu matira na ye. Ebyo kukuwa sabi ya kulisiti.
So I don't know, no, could don't know why it's feel a right time
to think about it, yobu fumbo, OMG.
Oh my God.
Tonu mia mtwe, tonu mia msuja, tonu mia, tonu mia birwende vinje vyo tula. Waya pan.
Ninyabo, okamba mutoli antula. Tonde vinye wa muno wiku butula. Choka mubu fumbo, rusi bali ya kuntula. Patevyo navi kumir every day nyabayo ya visa.
Zado wa ninge, myself in that team. Cause I know that happiness in the quarantine.
Nga wano nsiba ndawa pita kuwa nina. Katimbo ya gala, kuwa senafe mwera tweku.
No, what the baby wagana na ye. Sebi yoko fumbo neta neta baby. Ziganye baby chongu matira na ye. Ebi yoko kuwa sabi ya kulisiti. Na waku what the baby wagana na ye. Sebi yoko fumbo neta neta baby. Ziganye baby chongu matira na ye. Ebi yoko kuwa sabi ya kulisiti.
Katonda kanto njagari, furumaro kukuwasi. Awembera nge saju, koyagara ngende wamu. Sima nyimbu kwanjura, tulivadimu muziko. Zetukola neziwe, hake wamu jebanon. Habana wetu zara nevi zibu webi tuju. Sikulu fizi wabanjera nilodi watu kongono. Tentukeno kukadi webi, roto biange vye nina. Yonanga sivi kosi, ya denga ndi mafi. Atenga ntana afya, na yensonga zovu. Wala isizi kwa tagafu. Zemara kwete gereza, mara kusoma satu. Chembanku gande vyo ufumbo, vijira vijindamu.
Wate baby wagana na ye. Sebi yoko fumbo neta neta baby. Ziganye baby chongu matira na ye. Ebi yoko kuwa sabi ya kulisiti. Na waku wate baby wagana na ye. Sebi yoko fumbo neta neta baby. Ziganye baby chongu matira na ye. Ebi yoko kuwa sabi ya kulisiti.
Wabin boys back in business. Bobby mujiki da beat madara. Mujiki nation. Roman pan de beat ya.